Wandia ye, wandia o, naduku dukuroni. Wandia ye, wandia o, nisikilize makini. Na miliki boda boda, penye nia, manjia bu. Kidogo vimboga mboga, na jonomia, fumilia tu. Vishilingi, shilingi vipanie, come on. Kopa kwa mangi, viunga robo tule. Telelinda ntakesha popo Tuzeba miungu tukilwa Usini sunafumilia mwendo wa pole Pole Nipe imani kesho tuzitimize ndoto Pole Hali ya tufumilia ndo changamoto Iwe juani kivuli baridi na joto Pole Baby pole Sisitiza Uweke kibubuni Bubuni Hata kwa debela karanga Ni muhimu kujipanga Zawadi vitenge vikanga Penzi letu kulijenga Milima mabonde twapita Tone usijezi mata Tone na tone ndoja zalita Dovile Kwa penzi letu roza wapita Mama mapenzi vita Analopanga mungu la pita Do vile Wangu maibu My love Twende kidogo doko My love Kidogo My love Twende kidogo doko My love Penzi ni pempapa Ya mkini sitoi boko Telilinda ntakesha popo Tuzeba miungu tukilwa Usini sunafumilia mwendo wa pole Nipe imani kesho tuzitimize ndoto Pole Hali ya tufumilia ndo changamoto Pole Iwe juani kivuli baridi na joto Pole